Many panda get tem. When that was him, now I pick a sim. Mendo mganga na jiganga, mendo mizim. Hakuna mziki ni makiki umbeatu. Wanarogana pande piki na viatu. Hakuna city hili game la wawili tu. Juzi juzi kaongeze kawatatu. No, everywhere na minimo.
Ni maneno mikuno.
If you don't know now you know, you know.
Money mingi.
Vijembe vigingi, kuna cha msingi. Hakuna shilingi, kuku chinji brother. Yeah baba. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, ni mawenge. Bandoli naisha tu kwa usi. Wanabishana kina mama vigenge. Na michambo ya insta viwembe vijembe. Nani bora vingora mabodyguard. Isha kwa vita ni bola ya majimaji. Wanatuchola wa trembas Trinidad. Na kula vijola na mola bado mpaje. Stagi them nisha sema. Na wadada waigiza cinema. Huku wopa kule wema. Na mange kimambi ndo nyota ile njema. Mara konki fire. Mama lisama do Dubai. Softy softy. Wanna go wanna kick in a big plan in Taki Haya. Scammy go. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Dem la bongo bana. Autoki bila kiki. Kutoka ni mziki. Kuwa nguwa kwanza ndo witi. It's Kamiko. Acha tukaza wanangu. Sina kaza mwanangu. I got my money on them with a black hatcha. We be killing them. Atutaki kubato bato. Misitaki kubato na timzenu bana.